Phila igama nomfundo kaNgcobo inkosazana yasendwedwe esigodini sasentaphuka ngithi nje angithathe lelithuba nginamukele ku Farm Julia.